Girl, listen very careful. Even though Chimanyi, you are beautiful. Enough is enough, I'm very thankful. I want that young boss. Nakukola kuboli mukuzi. Nevi gambo vyeo gira chumuni mchuzi. Nsena kuwa chewa ite excuse. Kati no nyoyo anampa overdose. Nakukola kuboli mukuzi. Nevi gambo vyeo gira chumuni mchuzi. Nsena kuwa chewa ite excuse. Kati no nyoyo anampa overdose. Wey, wawula nono kula. Ne wangu batebe ange na gamba chwala. Madam, chila vikani noto swala. Kuwa ulucho zaba zipawani na zidola. Katino kusabo gendo kule kubalala. Kubaze waka nkula mufutufu zimala. Kumusala kubanga ori yako 90%. Ngate kwezo, tekuni msoro kwa government. Neda, nage njaga la development. Kuwa natiro genda muri retirement. Neze watute joza wadeza rent. Onango vya mnyumba zeno suza mutenti. Na kukola kuholi mukuzi. Nevi gambo vyeo gira chumuni mchuzi. Nsena kuwa cheva ite excuse. Kati no nyoyo anampa overdose. Na kukola kuholi mukuzi. Nevi gambo vyeo gira chumuni mchuzi. Nsena kuwa cheva ite excuse. Kati no nyoyo anampa overdose. Kati no chimanyenti nyavu na kugudemu. Nemi kwa no jona jira na jivudemu. Buchanga we kuwa fium kuna we kuwe doom. Anti waga kuwande ven original muvandimu. Yeah. Kale wanfula banka. Mkwalera budget of July bulimuaka. Nenga dosima. Ngomu limineta kakatino buaka. After all osigwe na basinga. Na kukola kuholi mukuzi. Nevi gambo vyeo gira chumuni mchuzi. Nsena kuwa cheva ite excuse. Kati no nyoyo anampa overdose. Na kukola kuholi mukuzi. Nevi gambo vyeo gira chumuni mchuzi. Nsena kuwa cheva ite excuse. Kati no nyoyo anampa overdose. Wembele ne sente ngumpita honey honey. Bezi kwa wongo bukira tone jone. Wabula chikazi kwa you are very fun. Ndi wafaku love yange. You just wanted the money. Buliche wa sabanga mkwano ngandeta. Buli kalunji koyo yanga na kondeta. Buliche we gombanga na kondeta. Wabula na chomera. Na kukola kuholi mukuzi. Nevi gambo vyeo gira chumuni mchuzi. Nsena kuwa cheva ite excuse. Kati no nyoyo anampa overdose. Na kukola kuholi mukuzi. Nevi gambo vyeo gira chumuni mchuzi. Nsena kuwa cheva ite excuse. Kati no nyoyo anampa overdose. Na kukola kuholi mukuzi. Nevi gambo vyeo gira chumuni mchuzi. Nsena kuwa cheva ite excuse. Kati no nyoyo anampa overdose. Na kukola kuholi mukuzi. Nevi gambo vyeo gira chumuni mchuzi. Nsena kuwa cheva ite excuse. Kati no nyoyo anampa overdose.